On the beats.
Wow, 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 wow.
Umbwa, ama umeshushwa, unanitisha.
Wow.
Hivi umetumwa, ama umeagizwa, kunidatisha.
Wow.
Kiuno kama kino mfupa mama.
Wow.
Mwenye bucha kakujazia nyama.
Wow.
Show me what alichokupa mama. Baby, show them, show them.
Wow, 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 wow.
Baby, show them.
Wow, 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 wow.
Show them.
Gari unaniwasha kama gari. Weka bira gani, mbona show kali. Una michezo yako, hatari. Weya kolada gani, mbona kasari. Oh yeah. Oh na na, oh na na na.
Wow.
Oh no no, oh no no no.
Wow.
Oh no no, oh no no no. Aha. Oh yeah. Na kipini pini.
Wow.
Unanukia kama jini jini.
Wow.
Asa hebu shuka mpaka chini chini.
Wow.
Waoneshe kama wendo kwini.
So sexy. Mungu fundi bwana.
Wow.
Mama mama we. Akitembea tu.
Wow.
The mix. Show them.